Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi whā te kaumārima, exercise 45.
Hei whakahuahua, anei ngā ingoa, hei whakahuahua. Here are the place names for pronunciation practice.
In this chapter, some place names with the Māori R are practiced. The pronunciation of the Māori R differs from that of the English R. Mouth placement plays a big role here. The tip of the tongue taps the ridge behind the top teeth to make the correct sound. If you have difficulty saying the sound correctly, try saying a D instead for a while, and then shift your tongue tip position slightly further back to achieve the correct sound.
Murupara, Pairoa, Tarawera, Putaruru, Karapiro, Meremere, Kerikeri, Rawene, Kirikiriroa, Maeroa, Paerata, Wairenga, Maraenui, Paikakariki, Maraetai, Paraparaumu.
Rakiura, Murihiku, Te Tiritiri o Te Moana, Timaru.